It's your boy, Chaco Mix.
Safi, 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 Safi. We look clear, clear, clear. We look so beautiful. We look so marvelous. Bend a little Safi.
SMG.
Bend a little Safi. Shapita hiyo penzi limepatwa hiyo hiyo
hiyo hiyo
na mpenda numata hiyo
yeah.
Yani swadata hiyo tumefungua chapter hiyo hiyo
hiyo hiyo hiyo
tumesha toa mpaka sadaka pinga mambo ya matalaka na penzi letu lina mipaka na Mungu ameshatupa baraka. Fupi yani tumejipata, hatugopi panya twafuga paka. Na vile penzi alina mipaka, na ndoa yetu siku ya Pasaka yeah. Hana papala metulia yani ndomana, uzuri pia unachangia yani ndomana. Tabia yake makinia yani ndomana, muhuni kwake natulia yani ho mama. Kashambiwa kwa nachoma nachoma, kashambiwa nimehongwa dikona. Kashambiwa kwa nangoma nangoma, ila bado katulia yani ndoma.
Jaja bless, I'm a bless to popoa. Wanavyo mpenda na panga mbaka nando. Thank you Lord for the gifty. Wanavyo mpenda swezi kumsaliti. Yuko red, niko red, kumbisha na ring. Yuko red, niko red, kwenda honeymoon. Yuko red, niko red, kwa pingu za ushindi. Thank you Lord for the gift.
Na ni shut down.
Kama ni mbuga magoroto, kama ni kamingoro ngoro. Kwako mama sileti utoro, na kura sibakishi kiporo.
Yani hata ni kidondoka, hata ni okota. Kisi kina shoka hawezi ni choka. Somebody dota, mapenzi amegota. Hatimaye ni sherehe baada ya kusota. Vile natamani tuwe wote all time. Pati za kijanja hata zile hard time. Tuishi dunia yetu wawili oh my. Mane no no time, mane momo mine. Hana papala metulia yani ndomana, uzuri pia unachangia yani ndomana. Tabia yake makinia yani ndomana, muhuni kwake natulia yani ho mama. Kashambiwa kwa nachoma nachoma, kashambiwa nimehongwa dikona. Kashambiwa kwa nangoma nangoma, ila bado katulia yani ndoma.
Jaja bless, I'm a bless to popoa. Wanavyo mpenda na panga mbaka nando. Thank you Lord for the gifty. Wanavyo mpenda swezi kumsaliti. Yuko red, niko red, kumbisha na ring. Yuko red, niko red, kwenda honeymoon. Yuko red, niko red, kwa pingu za ushindi. Thank you Lord for the gifty.
Baby, this is when I work classic. I see my boy, Ice Boy. Get you back to the loveness. Classic.
SMG.